kanda masanga inavunja kiundaba mashine na sea zigo imegonga ukingo panya mandingo kasumba miondoko wa magans kunyumba lumba mitoko koko kutwa mitumba mida bwada po si ugonjwa vita msoto fanya mandingo bongo anosto siwa kichoto kila kichwa tumbo joto kuli za kagoto tushachoka manduli mobu akili zimedata atonya atari kuli sakata kibaveta doto zetu za linacha kacha bichi boy kacha mentali house boy elimu yangu kama toy gohi gohi gozi gozi mchizi napanya makeke makalate napiga magoti nijitete Mungu ni hinche ni kacha nyate nikipitaji mama sister du shangingi niingie kwa gila nyingi nyingi nipige mkate nipe listini nichukue pete ereni cheni bangili nichanganye miguu kama matairi niingie bondeni swala lobo nusku dusko dala hum safara tushachoka tushadata tunasulia michango tumenasa lengu jugu mawe kama slebu
maskini jeuri tumeshadata kutoka na ndoto zetu zali nacha maskini jeuri tumeshadata tunasulia michango sisi tumenasa maskini jeuri tumeshadata kutoka na ndoto zetu zali nacha maskini jeuri tumeshadata tunasulia michango sisi tumenasa
mazee ushapata life go tight haina through no mistake tuma mechika kibunda siliga mama nagwa Mata mami na waga, bebe ni kushinda waga Ganga njaba na pofa, kabwe la kata Kaa kushindi anguna, chaiko guna guna gununa Maisha mabogu wanangu, kwetu wanyonge Ajina zanya wendeka tuonge Gonga simbi kichwa wenge, machizi mwana mnasizi Kupo kama mabugu, wanaokula vimundu vanyo wadudu Imani hakuna, morali hakuna, maskini kachoka Nyumba inavuja, kama na mwani Kumboji na chula, wanya vizuka isi ochuka Kila kivuta chuka, wanaruka, katilaka tasa na nyuka Baba so super, wacheta unamele meta kupaka kiwese Chapa msese ulingo kutoke, hayawe, chapa chibonga ulingo kutoke Hayawe, tushadata, tushanasa Nandotu za utajiru wa vila kupata, chenye takiba venta Fuduga agenda, mentali kawa wana pigia fake agenda Maishi maisha fongu wenda, ushambulunda kuwa mpole Minyongwa ya uzima, pole pole Mikosi, kituwa chotos, nine nini mane tosh Rona na sombe, maduli wa songe Usilete naji, sana mtapiko, zindiko, kupa Mikapito yangu jende, wengi twende Mama sobye, leti zangu tukunoke Kia maze, mega tondo meze
Maskini jeuri tumesha data Kutoka na nandoto zetu zari nada Maskini jeuri tumesha data Tunasulia michango sisi tumenasa Maskini jeuri tumesha data Kutoka na nandoto zetu zari nacha Maskini jeuri tumesha data Tunasulia michango sisi tumenasa
Manduli, wa shuguri ya tabu Usifikiri lele mama mzee kumbuka huu mwanzo Mambo inenda pina na sio mlazo Usikonde maskini mwenzangu Tunelewa ipo siku utawini mpangu Ikibidi tuinuwana ipo ipo jamani kibongo bongo Au vipi